I've been waiting for so long. I've been waiting for so long. I've been waiting, eh, for so long. I've been waiting for so long. Nimengoja sana kwa muda. Nimengoja sana kwa muda. I've been waiting, eh, for many hours. I've been waiting for many days.
Simoni yale, simoni yale, simoni yale, simoni yale.
Oh, yeah, yeah. Walisema penyenia kuna njia. Nimefuata hiyo njia, bado sija karibia. Nikabadilisha gia, bado sija karibia. Nimegeuza yes, bado sija fikania. Nimestia bidii, walivo niambia. Nikageuza jiji, walivo niambia. Nikabadilisha marafiki, walivo niambia. Nikatoka familia, walivo niambia.
Simoni ya ye. Simoni ya ye. Simoni ya ye. Simoni ya ye.
Simoni ya ye, Simoni ya ye, Simoni ya ye.